Aloha po'aha, keia kala elua o pepe luali. Ovono o kaleo kalani yamashita. Ovono o lili lehua Taylor. Ovono ke alaola peri. O ka hua o lelo no ke ia la oia no o mano kalani po. O mano kalani po ke keiki a ke alii nui o kukona lawa o lau pua pua ma. He alii kaulana no kawaii oiai ua palekana oia kawaii me elimahaneli koa. Ua haka ka oia me kona mau koa ia na moku e a e o Hawaii. A ua lana kila. No laila, ho'ohanohano kako ia ke ia alii nui no kawaii a kapa mako ia kawaii kawaii o mano. Kawaii o mano kalani po. Aia ke ia inoa I na mele a me na oli o kawaii. E ho'olohe mai I ke ia la ana.
Kaula na male oi kawaii. Kua hivi nani wai ale ale. Mena hini ea. Mano kalani po. Kaula na male oi kawaii.
Hi everybody, happy Thursday. Today is February 2nd. The word of today is Mano Kalani Po. Mano Kalani Po is the son of the great chief Kukona and Lau Pua Pua Ma. He fought the other islands with all of 500 men. He wanted to protect and keep Kauai as it was. He won the battle of Kawelewele. Therefore, Kauai continues to honor him. That was a mele for Kauai that continues to honor Mano Kalani Po.
Eo Mano Kalani Po.